gudir gujiba ana boro dolatti akwarre fajerutti hale namtor bidan wari lubbu da bkhaysa ja wari lafati tokkammo waran motummat galmo daawititti nama dudubbisa odutan nairobi nwerki
ganda kutai bulamu tsojiramtu gujiba ha goro dolatti argamtu kiyasatti kale saware bodana nu sa sagadi bolakkatti rakko nagenya uma menjira totarra nan nijaje famo misensira yet sabiya tokko mo lubbu ndarbun hima mejira jirata ganda mu tsokatan bunotunne kaumsisa da toni makaba otinna no sana rasuchu aturan misen sutra et sabiya konkulatan de maturan rattu kasani isange sana mi tokko erga de boda yora yan sabiya tarkan furatu ajje chata yeda ajiran
raya ni sabiya sababa erga si abaoti wo boti walit bwane se erga si isa walit bwane de mani boda makalakaya reva dite ujo lu mater raya kutulise makina ngurte de enteni bakati wal dawan sa je super gati rasasan rasan te gitu nam apran sam bakato ko fit jar sam mo ikma ficha fi aramatu dani sege ko kana na mabudda ikma su kollo aramatu jente mamad koromi ammo manumat kirte manumat che sat rasasan tin
jiratan kun uyan kale sa sala nan no sanatti guya gaba ture jedu jiratonni warreji faman janke safur kepello barrako sogaton nogo machawa bakune fi gambella bullo warre gaba gana ture jichun dubatu
warre addeni tare ergasi yoraya ikisa biyara ni dage gesani ana goro dola iddo magala darara iddo adda lafa qoram bari to jiramit achirat warra raya ikisa biya kana ra ikam ni dage na rede ambo ummata ala gabaya ya uyamte sidde makina yamte sidde addesani baste mana ummata gubayteni ergasan gubani rabani boda rasasuman gatiti ta espera rasasuman ekabde je
kana mele jiratan kun yero kana manni jiratu ta le gubachi dubatu
manni ka gubate sababu makana raka ta imagali be ta idor rasasuti jan kaba ba ti magali wal fadiya akira ol be di ani magala darara kana mana obbo abdullahi bi mana jedamu senani mati ke sairo kana yu bakate radiska ti darbani guban
mana hagamta kan gubate mana
mana buyo wolta na no mana shani
kibron jiratu ganda muchot kale sarako muchot mudate in kalubuni sani darbe man guddum da message tu akatashe mamir koromi ammo obuli sakiya jetti
worru kullame ka da message ko kan tu akka isfal tu marra kana ka tamat darara jira mu jira ka tamam dikko woyo tu ba ka tamaka akkan ma ke salawa tu korma it gurani du fa sati banani je gari e gasi e gadi fa sati banani fu ulen nammi to ko re fa kan ta tira gona ma do gite agam to ko ati re tu la fa re gana ati bu ani kan da mu mana isa se te mana ma ti isa mana butte mana sadi ka ise jiru mana ja hun da barbade ti te ma ti ati ba sita isa je ke ati ma dra de ti mana ka ti man ni ga karan dra
e ni obole sa ke mo
e obole sa ke ma amadi goro mi kan jero mana isa hun da barbade ti te isa lakshma ta je ke dra de ti
maati kabu warila mankuni
maati kabane damse kanje anku maati baaje kaba haada mana lama kaba maati kaba kanano maati kani sadi kana gaira garu kamamad je anku haada mana lama kaba to ko maati lama kabdi to ko nano maati jaha mukas kabdi amma amadi koromi kanje damsa maati ka sadi ha amma ati jiram de kam adde ni jiram de nu barba sa jirra gamma yero ni sa je ma du fa san dage nan no sa ti ka gali wai ani ti ne santi ko rade ne magala har kal je am ti jira du fa ko kan dage ne bisne na din ne kara na no woran na mar kan ti na no ita ne pa sa ni din ji ti a ti ti aku so da no umma ti to pa so ti ti na din bule da na kana re so bicca da ne gura ne ti rade ne ti na e da nan na to ko ra ro gi te bu te re pa li da na ma kana lan ar gi ne kale za ko ar gi bulle
har ga na ma sa ti ne ka ti da ta ne re so fu da ta ni
re sa na no sa ti shani ti da ne nano sadi apuri wali argine achi barbane refa itto dokunane dankara ke zawali sinne nano sadi sami wali sinne
kibron amma le nano shinjiratto micho juru baaye ya disada jittu ndabal tente
hali so da achi sa amma ti de udan te ki karara bakala ru jena na nano sadi bakat maati bo bu chitti da akari hunde di ko wa hunda sene ko no bale wa yidin na de bakabo wa wa yidin nanno khalil rafagani amugono achita ujir rafagani nanno itani tu azanirra
matinni obole saketi ti ti kan ahogeti sini ojinjuru remma
wajini ndira misani dikko asuma tabu bakka dandi to fajira tani male dikkada hitini kamani garu mati hundini iddo bo hale da bari dan qara se karori amani bakka nan man ninjuru han ti bo hati dalde tani adde kanan taina worru worana taina jede jede ani achi bakanne bakka dan qara se farra karma bakka badya ke yani bo je samal iddo bo wa jorgan
waye rakko nageenya mudate kana ilaalchise bulcha gorodola gaafanne turre hoggana waajjira bulchiinsa ati nageenya ana gorodola wanti mudate dhugaa ta'u mirkaneessanii jiru
amma dhimma kana nuti yeroo sani achi hin jirru namooti akkuma sani nama torba miseensa raayyaa ittisaa keessaa nama tokko wareegamee jira kanaafuu dhimmicha dhumaarratti gadhin taateen ta'een duuba itti dhufee jalqabarratti makiin ooraliin tokko dhadhaamee jigee jira qaamiin beekanne bosona keessaa dhufee itti dhugaatee asirratti ooraliin suni dhaamee jigee namni tokko mataa'ee namni tokko du'ee isaa kanata jiru.
Hoogganaan waajjira bulchiinsaati nageenya gorodola rakkoo kana kan uume warra maqaa baa'ootiin hidhatee aanicha keessa socho'uudha jedhanii himatani.
Laalaa jiraa qaamota naannoo kanarratti rakkoo uumaa ture duruun iyyuu beekama. Dhimma kana kaleessaan hordofanii jarreen achumatti balaa galchitee baqatte. Kana kaleessaan hordofaa turre dhabne jara argachuu jara balaa kan lubbuu namootaa sabatuuf sababa teessan argachuu hin dandeenye. Kana fakkaata jarri baqattee jirti jarri yarashanii jedhamtu biyya keessa deemaa ture.
Namoonni du'an kun jiraattota moo warra raayyata biyya irratti dhukaasanidha amma namoonni ja'an du'an kun?
Ani amma dhimma isaanii yeroo amma kan haali naannoo seenaa furachisaa waan ta'eef garuu ijoolleen namootuma naannoo jiraatanu isaan kun amma immoo warra waliin haa jiraatanu warraan adda haa jiraatanu waan an beeku hin jirtu.
Namoonni kun eenyummaan isaanii hin beekamu duraan?
Hin beekamu.
Tole warri kun lola keessa turan immoo namootuma nagaa irra?
Ah hin beeku yeroo kan amma du'uu isaanii arge malee lola keessaa jiraatanu bakka biraa haa jiraatanu waan beeku hin qabu garuu du'uu isaanii iddoo kanatti argeera malee ta'anii waan kana hin beeku ani bira waan hin jirreef reeffa isaanii achitti argee jira akkamiin akka isaan du'an ani bira hin jiru hin beeku.
Erga balaan kun akkasitti dhaqqabe raayyaan ibsa biyyaa meeshaa gahaa harkaa qaba namoota kana sirriitti to'annoo jala oolchuun danda'amu ture tarkaanfii akkasii irratti fudhachuurra.
Namoota kana?
Namoota ajjeefaman kana to'annoo jala oolchuun hin danda'amu qooda tarkaanfii akkasii irratti fudhatan.
Lafti an kana hin beeku amma ani waan kana yeroo kana waan achi hin jirre waan beeku tokkollee hin qabu ani.
Tole ayyee dhimma nageenya aanaa keessanii hojii wal qabate amma raayyaan ibsa biyyaa naannoo sana jiru nageenya kabachiisaa jira akkamitti hojii hojjechaa jirtu sin?
Hojii waan hojjechaa jirra nageenya kabachiisutti jira isa duraanii hojii waan hojjechaa ture kalee amma immoo yeroo sana achi hin turre tarii warri dhiphaasan sunillee warra duraan aanaa keenyarratti hojjechaa ture miti warra qaxxaamura biyyattii nageenya irraa gara adisaawaa deeman waan ta'eef. Isaan amma immoo yeroo sanii nama madoo ishii fudhatanii deemanii isaan dursanii deeman waan ta'eef isaa argachuu hin dandeenye. Warri duraan naannoo keenya jiru nagumaan olii hojjechaa jirra. Amma immoo warri walii jedhe warra amma kaleessa warra amma yeroo sanitti tarkaaffii irratti fudhatamee tarkaaffii fudhate sun warra warrayyuu qaxxaamura deemsan.
Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi dhimma nageenyaa Naagoroo Duulaa dabalanii manni naannoo balaan itti mudate kanaa ture manni jiraattotaa gubachuullee mirkaneessanii jiru. Ammas haalli nageenya naannoo Afooyyoo jecha uummata mariisisaa jira jechuun dabalanii dubbatan jiraattonni qe'ee baqatan sodaa qabanii manus waajjirri dhimma nageenya Naagoroo Duulaa garuu wanti sodaachisu hin jiru jechuun dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.